nyo tirwalinga nkwa balwana na nyange uyubana nkwali aurwayuza mama baby I'm so nervous hey oh mama don't know what my time
Yeah.